Huu mchezo hauhitaji hasira,
tunalisongesha.
Kimenye baba Nadia.
Wanataka kukushambulia, aibu imewazidia. Bomba the stranger, umeme.